It's most certainly a privilege for me to be here tonight.
Kuyinhlanhla impela kimi kuba lapha kusihlwa endas lapha eTifton eGeorgia. Kodwa bengingathi nakancane ukuthi bengitoba nenhlanhla yekuphumela lapha kuleli bandla. Kodwa siyajabula kuba lapha ngisanza kungena nje emizuzwaneni lembalwa leyendlulile. Futhi siyabona ukuthi leli kamelo noma lingephandle nelingekhathi. Ukuthi akugcwale kakhudlwana ngakho kusihlwa sicabange nje ukuthi sitoba nesikhathi lesincane sekujwayelana ukuthi sithi kuqondzana lomunye nalomunye ngoba sinebusuku lobubili lobungetiwe benkonzo letako ngibe nesikhathi sami sekucala ngiyacabanga ngekwati kwami kuxhawulana nemnakethu Perry umelusi futhi sita ngesimemo semngani wethu lonemusa nemnakethu umnakethu Evans futhi sibe nesikhathi lesincane sekuphumula ngesikhathi sithola kwehla ngaleso sikhathi silungiselela kusuka manje siye ngesheya kwetilwandle engcenyeni lenkulu yemhlaba etinyangeni letimbalwa letilandzelako sine si emva kwaloku nje singena eCaribbean Islands futhi kusuka lapho siyongena eNingizimu Afrika emuva eSwitzerland eHolland eNgilandi sithubekele enhla eNorway siyabuya siwelela eAustralia eSydney naseMelbourne enhla kubuyela eNdiya ngaleyo ndlela ngibuya ngendlule emaveni langcwele inkosi Thanda kulomnyaka lotako ngakho sibe nesikhathi lapho besingakhona nje uhamba-hamba futhi sivakashele mhlawumbe bantu lebesisengakahlangani nabo noko nemnakethu Welsh Evans angumnakethu loligugu kakhulu futhi bekangicele ikhathi letiningana ukuthi ngide landasi futhi bengisendathi lapha kungesiko kathini ukuthi ngumvakashele ekhaya lakhe futhi ngitamile kubamba letimbili noma letinsathu 13-10 ungalapha kodwa angathi ukuthi ngente kahle kanjani angicabangi ukuthi ngente kahle kakhulu kodwa bengifuna kubuya ukuthi ohlangana nemaKristu futhi ngicabange ukuthi leli kungaba lithuba lelihle ukuchitha letinsuku leti letimbili noma letinsathu endasi lapha nani bantu ikakhulu inkonzo yami kukhulekela labagulako ngi akungabateki kodwa lokho ngemaphepha nemaphepha phuku na kanjalo njalo lokho nelingivile ngebuhle benkosi Jesu ukuthi ubaphilise kanjani labagulako futhi wenda timanga letinkulu netibonakaliso nasikhuphuka kusihlwa sibonile ukuthi cishe angeke kukhonakale kumisa line lalabakhulekelwayo kunalabanengi labangephandle nsawotonke njengoba bakhona ngekhathi kusasa bathola lihola noma bayalitama sikolwa lesiphakeme noma lokuthide batonitshela ngako ngicabanga ukuthi babutsana ndzawonye kuko manje lapho singalayiniswa khona kude sibe nemaline ekhulekelwa futhi sikhulekele labagulako etinkonzweni letilandzelako kucala kusasa ebusuku noma ngikuphi lapho tinkonzo titoba khona titotama kugijima ngale futhi sikhiphele amanye amakhadi ekukhulekelwa futhi simise bantu lelayini kude nite ngebuningi njengoba bekusolo kuyincubo etinkonzweni tethu sonke sikhathi kwenta loko ngako loko kutomenyethelwa kusasa mhlawumbe futhi batoba neluphawu ngephandle lapha uma kungilo lapho nje tinkonzo ukuthi itoba kuyiphi ihola lenkulu kusasa ebusuku futhi uma uthi ngalapha batoba neluphawu lubekwe ngephandle lapho uma sicochubeka lapha ngani wotani ngqonga lapha nangensimbi yesithupha ngqo futhi noma yesikhombisa noma ngabe kunini igabence insimbi yesithupha yesikhombisa futhi sitoniketa emakhadi bese ke uma sifanele sibile emuva futhi sicale kabusha futhi ngani sito lainisa abantu lapho singabakhulekela khona kanjena kungaba lukhuni kakhulu kodwa sitokhona ngandlela thide manje bangaki bafundisi labasekhathi lapha ngingabona nginibone nje niphakamisa tandla tena Loko kuhle kakhulu. Yebo ke ngiyanibingelela bangani bami labaligugu kuKristu. Manje ekukhulumeni nge loko yicishe ngumshumayelo omncane kunabo bonke lengake ngambona. Ungilomunye lapha cishe loneminyaka lemibili kutsala. Uphakamise isandla sakhe. Be loko bengicabanga ukuthi Little David Walker ucishe abe ngilomncane kunabo bonke lengake ngababona. Kodwa lokhu kumshayile yebo ke leyo indvodza nalenhle kakhulu ninamunye ekhaya lothi akabe kanjalo lothi isho ukuthi utoba ngumshumayeli kodwa uma akwenda utofanele aguquke kakhulu bekakabi kakhulu ngalele linye ilanga wende lokuthi ide wabeka bothi sewabo labancane bobabili esitulweni Nine bobabe nabomake niyathi ukuthi ngikhonze ukuthi ngathi ndothana be usolo ungethembisa isikhathi lesithe be utoba kahle utoba kahle nini wathi uma ngiba ngomshumayeli make wakhe wathi utofanele ukwehlule lokho noma nakungenjalo ungeke ube ngomshumayeli bangasondzela ngqo enhlitweni yakho etintweni tabo letincane letinebucili labathishoko manje kusihlwa kuyabanza ngephandle kimi bengicabanga ukuthi bengita lapha endasi kuhamba ngingakafaki ticathulo futhi kodwa bengitokwenta nebona bengitogogwa licwa uma ngende lokho ngakho labanengi bemengephandle kuto tonke letakhiwe nakanjalo njalo labanengi labanye ngephandle etimotweni tabo netimoto basangena ngakho asinawo nigcina sikhathi lesithe ngikhulume nani nje futhi ngitame kuletha kukholwa kini kuthi uma sekufika sikhathi semkhuleko walabagulako kuthi ndokhona kwemukela ngicabanga ukuthi kuphilisa kwankulunkulu kuyinto lofanele usonzele kuyo ngenhlonipho yokutithoba ngalokhu usangulukile ngoba kungumsebenzi wankulunkulu manje nkulunkulu angeke aphambane nemigomo yakhe luchobo nemithetho uyohlala njalo asebenza ngekwemigomo yakhe kufana nje nekuthi uma wena ngikushito lokuthi ikhathi letinengi kube beuneligquma ngalapha nemthombo lomkhulu losiyalo nje uphuphutha emandi edule emoyeni futhi unalelinye ligquma ngalapha futhi linesilimo kulo nalesilimo sisha sidzinga emandi manje beungema kuleli chuma futhi umphongolothe kulawo mandi wota ngalapha wota ngalapha futhi unisele silimo angeke akwende impela ngeke angeke aze akwende kodwa uma utosebenza ngekwemithetho yemthonso yemhlaba ungawaletha lawo mandi ngale ngqo egcumeni futhi unisele silimo sakho kodwa ufanele wendlule emthethweni kukwenda futhi kutosebenza ngalokuphelele ngaso sonke isikhathi ube beungephandle lapha ensimini kusihlwa futhi kumnyama njengoba kunjalo futhi bekungathi ngiso science futhi ngiyathi ukuthi kunagezi lowenele kulomoya kukhanyisa lesini futhi ungikhombise ukuthi ngingaphuma kanjani lapha oh gezi lomkhulu ngiyathi ulapha lucwaningo lwescience lukhombisa ukuthi ukhona lapha emoyeni hlukanisa umoya lobanzako naloshisako bese uhlanganisa ndzawonye sewunagezi futhi manje khanyisa nje indlela ngoba ngilahlekile bewungamemetha kakhulu uthe ushelivi futhi bewungeke ukhanyise kodwa uma usebenza ngekwemithetho yagezi bekayokhanyisa indlela niyabona na manje nguleyo ndlela lokungayo ngankulunkulu kuphilisa kwankulunkulu kusetshenziswe kabi tikhathi letinengi niyabona kodwa kunendlela kukhona ngekweliciniso kuphilisa kwankulunkulu kodwa sifanele sisebenze ngekwemithetho nemiyalo yankulunkulu kufinyelela ekuphiliseni kwankulunkulu kulapho ngaletinye tikhathi uyamangala ukuthi kungani labanye baphiliswa nalabanye bangaphiliswa yebo-ke kungoba lomunye angeta ngendlela yemthetho nalomunye atame kwenta indlela lejubelako kodwa nkulunkulu ude tindlela yejubelako sonke sita ngendlela lefanako akukho kubuka buso bemuntu kuNkulunkulu ngakho kusihlwa ngicabange ukuthi ngitokhuluma nani kuthi nje ngathane nani futhi ngimusha kini nani nibasha kini kodwa noko asisito tihambi sibanakethu labaligugu bothathe bekukholwa loku kuKristu Jesu sitihambi lapha nebafokati sihamba ndzawonye sifuna lidolobha umakhi nemendi walo kunguNkulunkulu lapho sifisa kuba khona futhi sihamba ndzawonye ngaleyo ndlela manje ngaphambi kokuthi ngifunze nje ingxenye lencane yembhalo lapha livesi noma lenye into letside asikhothamise tinhloko tethu umzuzwana nje ngekhathi nangephandle uma nithanza labaligugu sisakhuluma nenkosi yethu leligugu babe wethu losezulwini lonemusa kuyinhlanhla lenkulu impela lesinayo kusiswa kuta futhi sikubide ngababe wethu sathi ukuthi sesendlulile ekufeni sangena ekuphileni ngoba uNkulunkulu walithanza live kangaka wathi wanikela ngendodana yakhe letelwe yodwa kuthi ngulo naloyo lokholwa ngiyo angabhubhi kodwa abe nekuphila lokuphakathe futhi sijabula kakhulu Nkosi kusihlwa kuthi sibahlanganyele bemusa wakhe nalokuphila lokuphakathi. Akukho lesikwendile noma akukho lebe singakwenda. Loko bekungafanela sibusiso lesinjalo. Kodwa kungemusa lobusa kwaNkulunkulu. Futhi sikwemukela ngekutithoba. Futhi sikukholwe, futhi ngekushisekela sitshela labanye ngendlela yaNkulunkulu. Indlela leniketiwe yokuphunyuka elulakeni lwaNkulunkulu ngelusuku lekwahlulelwa. Futhi sibe ngumngani kuye, kungena ebukhoneni bakhe nemiphefumulo legeziwe ngengathi yendvodzana yakhe Kristu Jesu. Siyafundziswa futhi live lakho lelinemusa kakhulu Nkosi, kuthi yalinyatwa ngencwadi phambi kwetete. Futhi ngemivimba yakhe saphiliswa. Oh, kusihlwa njengoba sicabanga ngako ngesikhathi Davide akhala futhi wathi, mbonge Jehova omphefumulo wami, nako konke lokungekhathi kwami, akubonge ligama lakhe lelingcwele. Mbonge Jehova omphefumulo wami, futhi ungakhohlwa tonke tinzuzo tayo. Lothethelela tonke tiphambeko takho, nalophilisa tonke tifo takho. Sijabula kakhulu kusihlwa Nkosi, kwathi ngalesiqiniseko lesibusisiwe lesinaso, kuthi kunemangonyane langadonswa kule pholisi. Futhi siyakhuleka kusihlwa Nkosi, kuthi utosibusisa ngendlela legqamile. Njengoba ngibuka ngime ngephandle emafasitelweni lapho beta behla ngemalayini etimoto. Futhi ngibona letiligugu, tinhlitiyo letilambile, time ngephandle lapho netinhloko tato tikhotseme. Futhi tilinzele sibusiso lesivela kuNkulunkulu. Noma kuva into letokhuluma kuthula kubo, noma ibakhuthathe eluhambeni. Sicela ukuthi ubabusise labo labeme batungelete esilweni, futhi batungelete emabonza netikhala tetitulo. Bahlete labanye etimotweni, ongosi, kwangathi kungethe kwabakhona umphefumulo lolambile lohambako ngaphandle kokuthi ugcwaliswe nga. Sonke sifiso labasitelako, siphe kona Nkosi. Uma akhona ebukhoneni bebuNkulunkulu logulako nalodzingile, kwangathi bangasuka kulo mhlangano kusihlwa beluleme. Uma akhona longenathemba, longenaye uNkulunkulu, longenaye Kristu, kwangathi bangahamba nenzebe lecicima ngenjabulo. Kuthi bathole Jesu umthombo longenakuchethwa wekuphila lokuphakathi.
Hear our prayers and speak to us through thy word, for we ask it in Jesus' name. Amen.
Siphe kona Nkosi, vani imikhuleko yethu, futhi ukhulume nathi ngelivi lakho, ngoba sikucela egameni la Jesu. Amen.
Over in the book of Isaiah,
ngale encwadini ya Isaya ngifisa kufunda umzuzwana nje ingcenye yemibhalo. Ngitothatha sahluko sekucala nelivesi lelishumi nesiphohlongo. Sonke siyalati, kodwa ngitothanza nje kulifunda. Wotani manje asixoxisane ndzawonye, isho iNkosi. Noma tono tenu tibovu njengengadi, tiyoba mhlophe njengelichwa. Noma tibovu njengalokhu bubenze, tiyoba njengeboya betimvu.
It's a very familiar old scripture text.
Sihloko lesitsala lesivamile kakhulu sembhalo. Futhi nje ngicabange ngaso njengoba bengehla namuhla. Futhi bengicabanga ukuthi leyo into legqamile ngesikhathi uNkulunkulu umdali wemazulu nemhlaba beka ngamema indalo yakhe.
Mankind to come reason with him.
Sivele sibantu ukuthi side sikhulumisane naye. Uhlonishwa lokunjepho kuba naNkulunkulu kuniketa simemo. Niyathi bekangatsinge ukuthi ende lokho, kodwa wakwenza. Futhi wamema noma ngubani lothandzako ukuthi angeta. akazange nje akhethe umuntu lothite noma licembu lelithite noma lihlelo lelithite noma umbala lothite wathi noma ngibani lothandzako akede futhi ke nginesiqiniseko ukuthi loko kusho ukuthi sonke sinelilungelo loko kungenza ngibe ngcono kusihlwa kwathi loko kunaloko bekungaba ngiko uma umbhalo uthite akude William Branham ngoba kungahle kube khona longetulu kwaWilliam Branham munye kodwa ngesikhathi athi noma ngibani lothandzako ngiyathi ukuthi loko kufaka ekhathi nami futhi kufaka ekhathi nawe futhi sonke sinelungelo esihlahleni sekuphila nginengitindo lebe singahlonishwa ngado umfundisi lothite angahle asimemele ebandleni lelithite futhi bekungaba kuhlonishwa inhlangano lethite lidolobha ingasimema endzaweni yabo futhi bekungaba kuhlonishwa noma ngingasho loku kubeke umengameli wethu lothandzekako Dwight Eisenhower umeme lidemokrati lelingcono kwendlula onke lakhona e-Tifton kuthi ede amvakashele naloku nje bekehlukile kuye kutembusave bekungaba kuhlonishwa kuye ngoba umengameli Eisenhower uyabida
I'd say this if he did do such a thing
futhi ngitosho lokhu uma ende indlo lenjalo bese uyotichenya ngako even longe ukuthi umengameli Eisenhower usimemile ukuthi site eWhite House ukuthi sicoce ngetindzaba naye ngani emaphephandzaba bekatokufaka umsakato bewungagcwala kona mabona kuthe bekayokuphumisa ndzawo tonke ngoba loyo mengameli Eisenhower usimeme ukuthi site eWhite House ukuthi sicoce ngako naye Kuhlonishwa lokunjepho impela besingeke sikwale kodwa cabangani ukuthi uNkulunkulu usimemile uNkulunkulu wasezulwini umeme wena nami bantu labanesiphetho tatane labaphuyile futhi wasimema ukuthi site kuye futhi sicocisane ngokuphila lokuphakathi noma tono tethu tibovu njengengadi Noko tuyoba mhlophe njengelichwa. Kungetulu kwanoma yini lengingake ngiyicabange ukuthi uNkulunkulu wetama kuxoxisana nendalo lebe kayendile kodwa usimemile ukuthi side. Futhi impela waliwe bantu labanengi futhi uma sala simemo lesinjalo khona ke bese ngeke silindzele kubusiswa ekubuyeni kwakhe. Ekwahlulelweni ngalamanye amagama uNkulunkulu usho indlo lenjengalena wotani futhi asihlale phansi nje futhi sicocisane ngithanda noma yini lenjengaleyo esikhathini lesithithe lesendlulile ePhoenix eArizona bekukhona emantombatana lambadlwana eMandiya leta emhlanganweni futhi ahlabela ingoma enkundleni yetemidlalo ngephandle lapho futhi bathi Ngithanda ukuxoxa ngako na Jesu. Futhi ngimtshele ngatotonke tihawuti yakhe. Futhi ngacabanga ngalelo culo. Nangalombhalo. Ngithanda ukuxoxisana ngako naye. Kungikhumbuta ngendvodza lenzala lelikhalathi ngalesinye sikhathi. Beyihlabela liculo futhi ngaphambi nje kwekuthi acethe noma aqale kuhlabela. Wathi uyadi, wathi ngatshela inkosi kaThemu ukuthi uma sekufika isikhathi sami sekuthi ngihambe ukuthi angifuni ngathatho endasi emfuleni uma kukhona lokungalungi asicoce ngako manje futhi ngicabanga ukuthi lokho nje ukuthi akube kuvakalisa lokuhle lebe ngingakuthola angifuni ngathatho emfuleni kutoba kusa lokuhalele uma loyo mkhumbi uphuma uhamba ngifuna kuba nelithikiti lami esandleni sami futhi ngathi ukuthi unakekele ngathi ukuthi yonke into ilungile ngoba ngeke kube isikhathi sekukucoca ngaleso sikhathi kungcono sikucoce manje uNkulunkulu wathi asicocisane ngaloku ndzawonye sicocisane uma ugula asicocisane naNkulunkulu uma dokotela athi ungeke welulame khona ke asithathe lolu tsaba silwise kuNkulunkulu bese sihlala phansi futhi sicocisane naye Nkosi Ngente liphutha kodwa uma nje utongivumela ngiphile ngito kukhonda yonke impilo yami Xoxa ngakho nje naye. Ngicabanga ukuthi kungaba into lenhle kithi kwenda lokho. Ngaphambi kwetinkonzo kusasa ebusuku. Sibe nalokuncane kucocisana naKristu. Ngalamanye amagama, uNkulunkulu uthi, wotani asibe nemhlangano lomkhulu ndzawonye. Sihlangane emhlanganweni lomkhulu. Futhi asikucoce lokho. Ngalokho ejwayelekile, siva kakhulu kamuva ngemihlangano lemikhulu lebanjwa ndzawonke. Futhi uyini umhlangano lomkhulu sivile lapha esikhathini lesithe lesendlulile labane ngibene ubantu labangumthanga yami niyakhumbula empini yemhlaba yesibili bebanaloko lobe kubitwa ngemhlangano lomkhulu wemave lamane lamakhulu lapho emandla lakhululekile emave lamane lamakhulu ahlangana ndzawonye emhlanganweni lomkhulu Base ke baba nemhlangano lomkhulu wase Geneva. Beba nemhlangano lomkhulu wase Paris. Umnumzane Eisenhower bekasandza kuba seven lelikhululekile. Anemihlangano lemikhulu. NaNkulunkulu ubita umhlangano lomkhulu. Donke letinto leti letinkulu leticebile evini laNkulunkulu. Kusendathi nebantu labanjingile sathi kuthi uNkulunkulu usinike simemo ukuthi side sikucoce naye ngaphambi kwesikhathi esikhathini lesithithe lesendlulile bekukhona wesifazane loshawe buphuya lapha etifundzeni futhi nelifa lesimo setimali laliphansi kakhulu bathe bathengeka balethe sifundza selive ukuthi simsite aphume futhi ngesikhathi labahloli befika futhi bathi kulona wesifazane lothite kungani uphuye kakhulu ute ucele sifundza selive ukuthi sikunikele usido Futhi waniketa indzaba yemiyeni wakhe lofile futhi wamshiya nendvodzana yini nale ndvodzana yaba ngisomabhizinisi yase yahamba yaya eNdiya futhi bekangenayo epeni kuye iminyaka letsite kodwa bekana letinyete tincwadzi letimnanzi kunato tonke lake watifundza futhi wathi mhlawumbe usesimeni lesidzide Kuthi angeke angiside futhi ungumfana lonemoya lomhle kabi. Wathi angifuni kumcela lutho. Futhi bathi uconze ukuthi indvodzana yakho soma business ukuthumelela incwadi kuphela. Futhi ngiloko kuphela la kuthumele nalo lobusisiwe make lomthala wakhipha ibuko takhe letincane. Wase utibeka ethi kwempumulo yakhe. Wase uthi cha ungithumelele letinye tetithombele kinhle kunato tonke. Lengange ngathi bona futhi waya eBhayibhelini lakhe wase uyaphenya eBhayibhelini lakhe kancane wase uthatha liphasela lelikhulukati leticephu letincane teliphepha wase utibeka phansi kubahloli wathi buka nje ukuthi tithombe letinhle kanjani futhi ngesikhathi lomhloli asawafundzile Bekuma order ekukhipha imali ebhange. Bekane imali lethi ngulungwane temadola. Futhi bekangakwathi lokho. Ungaleyo ndlela kusihlwa ngabantu labanene. Uma nje besingathatha imino yethu ngeliBhayibheli letethembiso taNkulunkulu. Singetulu kwetigitsi temicebo yemusa wakhe. Naloku nje akunenzaba ukuthi sendene wotani asicocisane ndzawonye kusho uNkulunkulu usinike ethembiso kodwa sicabanga nje ukuthi liBhayibheli lindo nje bashumayele labafanele bayifunde noma labo bantu labathite nje banako konke kuzindla kwako kwanoma ngubani lothandzako songe sethembiso sihle nje namuhla njengoba sasinjalo ngelusuku lesabhalwa ngalo eBhayibhelini uNkulunkulu abitela abantu bakhe imihlangano lemikhulu umhlangano lomkhulu wani kungani wendeka kungesikhathi kuvela lokuphuthumako kulapho khona tive etihlangana ndzawonye lapho kusenkundleni lefanayo bakholelwa entweni letsite futhi bahlangana ndzawonye ngalokho ejwayelekile kuvumelana lokufanako bese ke bakhetha indzawo letsite ukuthi babe nalomhlangano lomkhulu Ngalokho ejwayelekile ndzawona tsite lapho kubuhle khona nendzawo letsite labangativela baphumulile endzawonye ngoba kufanele babe sezingeni lelikahle kakhulu kwenta tivumelwano tabo. Khona-ke uma tivumelwano tabo tentiwa, khona-ke bona yebo-ke into labayentako-ke emva kokuba letivumelwano leti setentiwe baya kuyosebenta etikwato. Futhi nguleyo ndlela nkulunkulu labamba ngayo imihlangano yakhe lemikhulu. Asibuyele emuva futhi sicabange ngemihlangano lemikhulu lembalwa nkulunkulu layibambe ngaphambi kwalona kusihlwa. Umhlangano lomkhulu wekucala lengifuna kukhuluma ngawo njengamanje kwemzuzwana nje sitowubita ngemhlangano lomkhulu wase-Eden. Livi lalisandza kufika ezulwini kuthi umntwana kaNkulunkulu bekawile emseni, bekonile, futhi kwakukhona simo lesiphuthumako lesabidwa. Nkulunkulu wadzingeka alethe tingelosi futhi tiphume ezulwini ngoba umntwana wakhe luchobo bekawile futhi wangayilaleli imithetho yakhe. Futhi kwakuyinhlawulo yekufa ngekungalaleli le mithetho lena. Nkulunkulu bekafanele ede esimeni lesiphuthumako njenganoma ngimuphi umhlangano lomkhulu lobanjwako. Kukhona lokufanele kwentiwe noma nakungenjalo konke sekuhambe kwangena encushunqushwini indalo yakhe lucobo. Futhi nkulunkulu wakhetha sihlahla lesitside futhi wabita Adam na-Eva ndzawonye futhi wabakhuphulela etulu futhi wabamba umhlangano lomkhulu nabo. Futhi ngesikhathi sekefikile esincumeni wenda indlela yokuphunyuka yalabasato kufa bakhe futhi wathi intalo yakho iyohubula inhloko yenyoka nenhloko yayo iyohubula sithenze sakho. Futhi kwaba khona lesinye isikhathi lengingacabanga ngaso ngemhlangano lomkhulu lowabitwa nkulunkulu. Futhi besingabita lokhu ngemhlangano lomkhulu wesihlahla lesivuthako. Nkulunkulu bekakhumbulile kuthi wenda sethembiso ku-Abrahama naku hhayi ku-Abrahama kuphela kodwa intalo yakhe emva kwakhe. Futhi thine siyintalo ya-Abrahama ngekufa kuKristu sithatha intalo ya-Abrahama futhi sitindlalifa ngekwesethembiso. Nkulunkulu wakhumbula kuthi wenda sethembiso kuthi leyo ntalo yayitoba sehambi evende betive iminyaka lengumakhulu lamane kodwa bekatoba khulula nemprofethi lebekamkhethile futhi wamtala evene angumprofethi yena esikhundleni sekuthatha indlela yankulunkulu wahamba ngendlela yokuhlakanipha. Bekehlele eGibhithe futhi bekafundisiwe futhi bekane nemfundo lenkulu wafunza lonke luhlobo lwelisu letembi wase-ke utama kukwengamela ngendlela yakhe yokukwenta. Kunetindlela letimbili kuphela tekwenta noma yini futhi leyo yindlela lelungile nendlela lengakalungi. Futhi leyo indlela yethu nendlela nkulunkulu indlela yethu ihlala njalo iliphutha inguna phakathi indlela kankulunkulu ihlala njalo ticinisile. Akunandzaba kuthi ibonakala ibulima kanjani kithi kuthi ilula kanjani nkulunkulu asemva kwayo akukho lokungayimisa. Nkulunkulu uyakukhuluma emithethweni yakhe netindlela takhe tisebenta ngalokuphelele. Ngako sithola nkulunkulu abita Mose noma wabona Mose umprofeti lobalekako. Mose wacabanga impela kuthi bekanemandla ngalokwenele futhi bekanemchopho wetembi ngalokwenele kukhulula bantwana baka-Israyeli. Manje ngifuna nithole lokuthite lapha nkulunkulu ngesikhathi enta umuntu umnika imizwa lesihlanu naleyo mizwa lesihlanu ikubona kunambitha kutsinza kuhosha nekuva. Njengoba sonke sathi leyo mizwa lesihlanu ayiniketwanga umuntu kumhola loko kwanikwa umuntu kuxhumana nelikhaya lakhe lasemhlabeni kubona kunambitha kutsinza kuhosha nekuva. Futhi loko yimizwa yakho yasemhlabeni futhi ayiniketwanga wena kuthi ikuhole kodwa nkulunkulu wathumela umoyelo oyingcwele futhi ungumholi wakho umuzwa wesithupha. Loko kukwenta ukholwe tintfo longeke watibona watinambitha watitsinza watihosha noma wadiva lo muzwa wesithupha into lekuvusako futhi ngulona zinga linye kuphela lebantu lelinalo muzwa wesithupha lawo ngemakholwa emaHebheru 11:1 athi ngekukholwa futhi ngaphandle kokukholwa akunakwenteka kuthokothisa uNkulunkulu.
So God gives man faith.
Ngako uNkulunkulu unika umuntu ukukholwa nekukholwa ngumuzwa wesithupha lokwenta uphike noma yini lephambene nelivi lakhe. Wanika Mosi loko kukholwa ngesikhathi lo muzwa wesithupha ngesikhathi aneminyaka lengemashumi lasikhombisa nesihlanu ubuthala, naSara anemashumi lasithupha nesihlanu sibeletho sakhe sasifile bekahleti naye kusukela cishe aneminyaka lelishumi nesikhombisa ubuthala kungekho bantwana. Yena bekaneminyaka lengamashumi lasikhombisa nesihlanu ubuthala sekasavele afile, naNkulunkulu wamtshela ukuthi bekatoba neluswane futhi wabida noma yini lephambene nako ngekungathi kwakungekho, ngoba bekaqiniseke ngalokugcwele ukuthi uNkulunkulu bekangakhona kugcina lonke livi lalisho. Akalinzanga busuku bunye kuya kulobunye, walinza iminyaka lengamashumi lamabili nesihlanu ngaphambi kwekuthi kuke kwendeke, kodwa akazange ehluleke nakanye. Akangabatanga ngesethembiso ngekungakholwa, kodwa wacina anika uNkulunkulu uthumo. Bekanekuthinza kwalawo muzwa wesithupha, wabida noma yini lephambene naloko lokwashiwo uNkulunkulu ngekungathi yayingekho. Loko uNkulunkulu lakusho kwakuliciniso futhi emva kweminyaka lengamashumi lamabili nesihlanu loluswane lwatalwa. Oh, ngiyathi kubonakala kubulima emcondweni womuntu. Ungake ucabange nje likhehla lapha e-15 lelineminyaka lelikhulu kutsala nowesifazane lonemashumi layimfica behlela kudokotela kuyokwenta imalungiselelo ekuba neluswane. Kungani idokotela bekangathi lelikhehla lithite kuthindwa enhloko yalo? Kukhona lokungalungi. Kunjalo elutsabeni lwa-Abrahama bekathethe uNkulunkulu evini lakhe futhi lihlala njalo likuhlanya emcondweni wenyama. Yebo-ke, leyo yingcebo leligugu emcondweni waNkulunkulu nasenhlitweni yaNkulunkulu kuthi angamsebenzisa lowo muntu side sifike endzaweni lapho singethembeli kule mizwa lesihlanu yekuxhumana nelikhaya lasemhlabeni. Futhi sihambe ngekukholwa, ngoba labalungile batawuphila ngekukholwa. Mosi bekadzinga loko kuthinza, watama kukwenta ngekuhlakanipha. Ngileyo indzaba ngebabandla elusuku lwethu. Sitama kukwenta ngetikholwa, sitama kukwenta ngemahlelo, sitama kukwenta ngemfundo nenguquko. Lokudzingwa libandla kutalwa lokusha, umpapathiswa moya loyingcwele. Kutsinza kwemuzwa wesithupha lokhela umphefumulo ngemlilo waNkulunkulu. Loko kutsinza kumkhipha kuloyo mgothi. Uma baqala kuthi tinsuku temmangaliso selwendlulile futhi ayikho into lekuthiwa kuphilisa waNkulunkulu, uNkulunkulu udzinga kutsinza lelo bandla abide umhlangano lomkhulu. Kungani singangabatha livi lakhe? Ngako wabita umhlangano lomkhulu naMosi futhi wakhetha indzawo sihlahla lesivuthako. Futhi kuleso sihlahla lesivuthako wakhuluma naMosi wase uthi, ngiyasikhumbula sethembiso sami futhi ngikuthumela endathi ngaleya lapho wehluleka khona, kodwa ngikuthumela emvango kuthi uthathe lapho ushiye khona. Kodwa kulesikhathi lesi kutokwehluka, Mosi ligwala abalekela uNkulunkulu. Oh, ngalesinye sikhathi uma uxhumana naNkulunkulu futhi ube nemihlangano nomkhulu naye futhi uyakuthinza, bese wehlisa lowo muzwa wesithupha lawo mandla kukwenta wente tintfo bantu labangacabangi ukuthi uyahlanya. Bukani umehluko lonjepho, ligwala ligijima liyangale emva kwetihlahla kuyolusa timvu taJetro ngalenye ilanga. Wahlangana naNkulunkulu emhlanganweni lomkhulu esihlahleni lesivuthako, futhi ngelusuku lolulandzelako nangu ehlayela eGibhithe. Likhehla lelineminyaka lengemashumi lasiphohlo ngobudzala linweleletha imhlophe nesilevu silenga ebusweni balo. Umkakhe agibele umnyuzi nemntana engulini yakhe, imvuku esandleni sakhe silevu lesimhlophe ahamba. Weyaphi Mosi? Ngiya endase eGibhithe kuyoyithatha kuhlasela kwendlotha yinye. Kodwa into yabo ikuthi wakwenta, ngoba beka benemhlangano lomkhulu naNkulunkulu futhi wathola kutsinza kwento lethite leyayikhona yakucula umkhondo wakhe wayikhohlwa isayensi yakhe enkolo uthi wathatha uNkulunkulu evini lakhe wathi siyehla siyoliyidla ufana nendvodza yinye leyangale futhi ithathe iRussia imbile tinkulu kunato tonke emhlabeni kodwa wakwenda ngoba bekakathi anemhlangano lomkhulu futhi wakukhuluma naKristu nguloko lesikudzingako kusihlwa libandla lePentecostal kusihlwa lidzinga umhlangano lomkhulu kubitelwa ndzawonye ingcoco naNkulunkulu kuthi abuyisele emandla ePentecostal life fashion lenzala umoya longcwele ubuyele ebandleni futhi uphilise kukholwa futhi unikete imihlangano leyayivame kuba ngiyo kwakungumhlangano lomkhulu sibili kodwa-ke ngesikhathi unalolunye luhlobo lomhlangano lomkhulu emva kokuba umuntu sekalandzele umyalo kaNkulunkulu njengoba kwenda Mose futhi wakhipha abantwana baka-Israyeli eGibhithe futhi bekasendleleni yakhe abheke eveni lesethembiso aconze ngco endleleni uNkulunkulu lamtshela ukuthi ahambe ngayo wase kubhekana nengcinamba nguloko libandla lelikwendile kusihlwa nguloko labaningi bethu labakwendile etimpilweni tethu sifika sibhekane nendvo letside kodwa uma kusendleleni yesethembiso uma noma yini ime endleleni yesethembiso sinelungelo lekubamba umhlangano lomkhulu nangu israyeli mose abahola insika yemlilo ihamba embi kwabo futhi lapha kwakulwandle lolubovu lubavimbela ephalestine bona ngo elayinini lesibusiso naku kufika lwandle lolubovu nempi yafaro emva kwabo netinzaba nhlangothi totimbili ngisho nemvelo beyitokhalela sihawu Oh Israel wathi kube besingathanda uNkulunkulu ukuthi sifele endasi lapho nemabhodo enyama aseGibhithe besingafa masinyane endasi lapho kunekuphumela lapha futhi sibulawe ngifaro
That great leader that had a conference with God before
Kodwa Mose loyo mholi lomkhulu wako waba nemhlangano lomkhulu naNkulunkulu ngaphambili wathi ukuthi kwakuchaza ukuthini kuba senzaweni lebucayi incumbi yebantu lotelwe hafu incenye yendlela letelwe ngayo bathukulu labakhulu njengoba David Du Plessis asho ngalolo bunye busuku uNkulunkulu ude bathukulu unemadvodzana nemadvodzakati kuphela kodwa uma sekufika endzaweni lapho umthukulu losandza kungeniswa nje Ngoba unina bekayiPentecostal noma uyise bekayiPentecostal uba yingcenye yelibandla cha mnumzana utofanele atalwe njengoba nje uyise bekanjalo ngoba uNkulunkulu ude bathukulu utofanele abe nesentakalo angeke angene elwatini lwababe noma lwati lwamake ufanele ube nelwati lwakho luchoko lokho bekukutalwa kwabo niyathi ufanele ube nekutalwa nawe uNkulunkulu akabaconzi bathukulu akanabo bonke bamadvodzana nemadvodzakati wena uthi yebo-ke ngadalwa namake wami nababe bebayimethodisti futhi ngayiswa ebandleni lemethodisti loko kulungile kodwa ungumthukulu ute utalwe ngamoya kaNkulunkulu khona-ke awusuye umthukulu manje uNkulunkulu wasikhumbula sethembiso sakhe futhi bekamthumele Mose futhi bebahole abantwana bakhuphukela kule ndzawo uthi khona ngco emgceni wemsebenzi wekuhola bantwana ba-Israyeli umcabo ufika endleleni nine leningaphandle kusihlwa labaningi benu bayagula mhlawumbe nitinceku sibili kaKristu futhi nente loko lobe kulungile ngekwathi kwenu konke kodwa umdlavuza uncamule endleleni yakho simila bumbumbuthe buhulu kukhubateka into letsite incamule indlela yakho emgceni wemsebenzi khona-ke sekusikhathi sekubita umhlangano lomkhulu sekusikhathi sekwenta lokuthite ngako mosi uwelela emva kwelidala futhi wahlala lapho wathi wathola imiyalo yokumasha utokwenta njani ubuyele emuva kufaro wathi khuluma kubantwana baka-israyeli kuthi baqhubekele embili loko imbi yankulunkulu yankulunkulu ihlala njalo imasha iya embili akukho kuhle ukuhlehlela emuva kukonhlobo akukho kuhlubuka empini yankulunkulu akanako lokunjalo siya embili futhi wahamba waya elwandle lolubovu futhi ngesikhathi aya waphakamisa induku yankulunkulu embi kwelwandle lolubovu futhi lwavuleka basebewela emhlabathini lowomile nkulunkulu wenda indlela yokuphunyuka linankin hlupheko talabalungile kodwa nkulunkulu uyathanda kubakhulula kutotongo futhi bonke labaphila ngekumesaba nkulunkulu kukristu jesu bayohlushwa umhlangano lomkhulu wabanjwa imiyalo yaniketwa futhi bahamba bamasha baya embili kwaba khona lomunye umhlangano lomkhulu besingabitha leminengi kodwa labo bantu tatane beme ngephandle lapho bayachuca lalelani kwaba khona lomunye umhlangano lomkhulu lowabitwa lowaba segetsemane ngalobunye busuku ngesikhathi kristu amthokotisile enkulunkulu waze wabitha umhlangano lomkhulu futhi washo into lenjengalena ufuna kuchubeka nako noma utobiyela emuva na saso isincumo siyendiwe akungabi inzando yami kodwa kwendiwe yakho umhlangano lomkhulu kanje pho kungabi inzando yami kodwa kwendiwe yakho kwaba khona umhlangano lomkhulu lowabitwa futhi eCalvary kwakunemhlangano lomkhulu lowabitwa eholeni yekwahlulela kapilato ngubani loyokuma nemhlane wabo ufulathele esiswebhu ngoba umprofethi wathi yalinyadwa ngenxethi phambeko tethu ngemivimba yayo siphilisiwe thine umhlangano lomkhulu wabitwa najesu wathatha inzawo ngoba bekanguye kuphela lobekangathatha inzawo akekho lomunye lobekangakwenda futhi wakwenda ngoba wasithanza uyavuma kukukhuluma nathi konke kusihlwa nganoma yini layihluphekela lapho ngoba wathatha inzawo yethu sijeziso sethu sekuthula kwethu sasisethi kwakhe ngemivimba yakhe sabiliswa thine sikhathi lesendlulile utokukhuluma nathi ngako khona-ke ngifuna kukhuluma kafishane ngalomunye umhlangano lomkhulu kwaba khona lomunye umhlangano lomkhulu lowabitwa hlobo luni lwelibandla libandla lelisha lelifanele libe ngilo libandla lemakristu ngabe sifanele siliphathe ngalokuthithe thithe noma sifanele sikwende kanjani hlobo luni lwelibandla lelifanele libe ngilo ngabe kutoba lihlelo noma kutoba kungeniswa enhlanganweni noma kutoba nguloku lokwa noma lolokunye noma bayawuba into thithe lekhethiwe ngako kwaba nemhlangano lomkhulu lowabanjwa ezulwini sonke sikhathi uma kunemhlangano lomkhulu umhlaba wonke uyahlala futhi ulinze lapha esikhathini lesithithe lesendlulile umfundisi wathi kimi wathi ngesikhathi Msolini enda wakhe abambe lo mhlangano lomkhulu ngesikhathi sembi yesibili yemhlaba ngesikhathi umhlaba wonke wonke umuntu bekashisekele nabanye bantu baphikisana ngoba bebede shukela ekhofini labo shukela lowenele nemadoda afa ensimini sibantu labangabongi futhi wathi bekahamba esilweni bekangadi ukuthi endene ngibukisisa futhi ngilalele lokusakada loku Msolini lebekakwenda kuthi bekatohlasela kanjani nakanjalo njalo into letinjalo lebekakhuluma ngato futhi wathi lomunye wanconcotha emnyango wase uya emnyango uthi wathi libhitiniki lesimanje lime lapho netinwele etilengela enzanyeni yakhe nemadzeva ebusweni bakhe futhi wathi ngifuna uye endasi nedolobha ungiside ngithengise tinkondlo tami akukho muntu lofuna kukhuluma ngato wathi ngena muntu wami futhi uhlale phansi umzuzu ngikhathalele kakhulu lapha kunemhlangano lomkhulu loqhubekayo futhi ngilinzele kuva ukuthi umphumela utoba yini ngoba kusho lukhulu esiveni sakithi nebafana bethu laba sebasha labatodzingeka bafe ensimini wathi ngikhathalele kuva ukuthi umphumela walomhlangano lomkhulu utoba yini lelo bhitiniki ligijima emkhathini wakhe nemsakato futhi bekasolo athi kodwa tinkondlo tami tibaluleke kakhulu ohe wavele wambamba ngemkhono wamholela emnyango uma silinze emhlanganweni lomkhulu kusihlwa sifanele silinze emhlanganweni lomkhulu nkulunkulu kuthi anqume kuthi kutokwendeka ne-15 kusihlwa Ngubani lotokholwa umbiko? Kutokwendekani etinsukini letimbili noma letinsathu letitako e-15? Ngesikhathi labantu laba benyukela ekamelweni lelisetulu, likhulu nemashumi lamabili, namariya nasimon petro, kuthi bonke labanye benyukela ekamelweni lelisetulu, sitebhisi lesincane siholela ngephandle kwelitempeli. Ekamelweni lelitsala lekugcinela lapho tibane letincane tagrizi tativutha khona ngoba bebayalwe inkosi Jesu. Linzani edolobheni laseJerusalema nize nembathiswe emandla lavela ngethuba. Ngiyahamba nginyukela engkhatimlweni futhi sitobamba umhlangano lomkhulu futhi ngitonitshela ke ukuthi libandla lifanele liphathwe kanjani. Ngesikhathi basabuthene endzaweni yinye futhi banhlithiyonye batibuta ukuthi hlokoluni lwekuthunywa lebe batoba nako ukuthi bahambe futhi bathunyelwe emhlabeni wonke ukuthi bonke bantu bafanele babe naleli bandla lemakristu. Nenhlanganyelo lebe ingayidala ngesikhathi babuthene endzaweni encane lengesiyo lenkulu kunalena lapha cishe bantu labalikhulu nemashumi lamabili. Bona masinyane nje kwavela ezulwini inhlongomo kwangathi yekuvunguta kwemoya lonemandla futhi yagcwalisa indlu yonke lebe bahlethi kuyo. Umhlangano lomkhulu wawubanjiwe sincumo sasendiwe. Mnakethu thathe ungangithathi kabi, leyo yindlela impela libandla lemakristu lelifanele libanjwe ngayo. Uma kulibandla lemakristu, umhlangano lomkhulu wankulunkulu wanyunywa namwelongcwele wafika ngelusuku lwephentekosti futhi ngako wabayenzetelisa labo bantu ngemandla nkulunkulu bade bayenza njengebesilisa nebesifazane labathakiwe. Loko yimiphumela yemhlangano lomkhulu emva kokuba bese bagcwaliswe ngemandla lamaningi kakhulu nenjabulo leningi kakhulu. Petro wasukuma emkhathini wabo wathi, laba abakatsakwa njengoba nicabanga. Loku kuseli awa lesithathu lemini. Kodwa wathi loku kukwembhalo. Loku nguloko lokwakhulunywa ngemprofeti Joel. Bengihlala njalo ngenda lesitatimende. Uma loku kungesiko loku, ngitovele ngigcine loku kude kufike loku. Loku nguloko lokwakhulunywa ngemprofeti Joel. Futhi kuyofezeka entsukwini tekugcina, kusho uNkulunkulu. Ngiyothulula umoya wami etikwayo yonke inyama. Emadodzana enu nemadodzakati enu ayoprofetha. Eti kwetincekukati tami netincekukati letitisebenti ngiyothulula umoya wami futhi ngiyoveta tibonakaliso ezulwini ngetulu nasemhlabeni ngaphansi tinsika tentuthu nemhamuko. Yebo, kwaba khona umhlangano lomkhulu wabanjwa. Kwase kuthi-ke tinsuku letimbalwa cishe ensukwini letilishumi emva kwalokho bebaqale bendlula esangweni lelithiwa Lihle emadoda lamabili Petro naJohane futhi nako kulele indoda lebeyisishosha noma beyikhubatekile kusukela esibelethweni senina. Naloko kufakazela ukuthi bebabashumayeli bephentekostal bathi siliva negolide anginayo. Anginayo imali kodwa loko lenginako nguloko iPentecost lekugcinako namuhla lebe banako. Loko kushoda ebandleni namuhla, hayi iPentecost kuphela kodwa iBaptist nePresbyterian neMethodist. Loko kushoda kwethu sonke. Loko lenginako ngikunika kona egameni laJesu Kristu waseNazaretha. Sukuma uhambe. Amcukula ngetandla futhi wemukela emandla futhi waqala kugquma futhi adumisa uNkulunkulu lapho angena ethempelini. Bafarisi baphuma futhi bathi bangeke babe nemhlangano lonjalo edolobheni ngoba bekuyoletha kuphela umphumela lomubi. Ngako babahlanganisa ndzawonye enkantolo yeSanhedrin futhi babashaya ngephandle kweluvelo base bababeka embikwa mantshi enkantolo yeSanhedrin. Futhi ngesikhathi beme enkantolo futhi bathi siyabona ukuthi bobabili abathi lutho futhi abakafunzi. Akukho semina labake baba nelwati loluvela kuyo kodwa kwadzingeka sibaqaphele kuthi bebakathi banaJesu ngoba tinto letifana koJesu latenda bebadenda. Kwadzingeka siqaphele kuthi bebakathi banaJesu. Oh, nguloko libandla leli kudzingako namuhla emandla lanjalo kuthi batofanele banake kuthi benina Jesu. Leso sifiso senhlitiyo yami kuphila impilo bantu labatiko kuthi Kristu uphila ngekhatsi kwethu. Oh, sikhatsi lesinjepho khona-ke ngesikhathi sebakhululiwe ngesikhathi babashaya futhi babatshela ukuthi bangabe basashumayela ngeligama laJesu. baba songela kakhulu base ke baya bayekela bahamba sebayekeliwe bahamba baya eqenjini labo lelincane ngesikhathi bahlangana ndzawonye emadotha bekavela kuletinye tindzawo athi sahlupheka ngalokufanako sifanele sendeni ngako babamba umhlangano lomkhulu nguleyo ndlela yekukwenta lowo ngilomuhle umcondo lobhadlile sesabisiwe futhi sibe nguloku futhi sishayiwe asibambe umhlangano lomkhulu futhi ngesikhathi babuthene ndzawonye bonke baguqe ngamadolo abo kulomhlangano lomkhulu futhi bakhuleka ngenhlitiyonye bathi wena uNkulunkulu kubhaliwe emibhalweni kungani emahedeni adlanga nebantu bacabange into lelide nika tincedo takho sonke sibinzi sekukhuluma nemandla ekwelula sandla semntwana wakho longcwele jesu kukhombisa ibonakaliso netimanga nekuphilisa futhi ngesikhathi lowo mhlangano lomkhulu sewuphelile imiyalo yefika uthi batamatamisa lesakhiwo lapho bebabuthene khona ndzawonye emandla amoya longcwele futhi baphuma bashumayela livi ndzawo tonke ngesibinzi kwelulela sandla sajesu kristu ethi kwebantu ngekukholwa nekuphilisa labagulako nkulunkulu ufuna kucoca ngako nathi kusihlwa yini ndzaba na silahlekelwe into letside ndzawana tside uma leto tinto tingachubeki namanje ufuna kubamba umhlangano lomkhulu kanye nathi sikucoce manje ngilapha kuthi ngihlangane nani kulo mhlangano lomkhulu manje kule mhlangano lomkhulu munye nje lengiyothanda ukukhuluma ngawo ngaphambi kwekuvala nje futhi lowo ngulona umhlangano lomkhulu wekwahlulelo ungahle kube awuzange ungenele i-UN ungahle kube beungekho emhlanganweni etive nemihlangano yabo lemikhulu ungahle kube beungekho emhlanganweni lomkhulu wetikhulu the assemblies of God noma umhlangano lomkhulu wetikhulu telibandla laNkulunkulu noma umhlangano lomkhulu wetikhulu the Methodist noma ngimuphi umhlangano lomkhulu ungahle kube beungekho kulamave lamane lamakhulu ungahle kube beungekho eGeneva kodwa kunento yinye leqinisekile uto uthamela lona wekugcina Sonke sitoba lapho futhi sitophendulela ngako konke lesikwendile futhi uma umbhalo ufika embi kwethu noma tono tenu tibovu njengengadi kuyoba mhlophe njengelichwa wotani manje asixoxisane ndzawonye kusho uNkulunkulu sitothini ngaleso sikhathi oh nomunye angahle asho lokhu ngitothanda kusho lokhu kubandlu ngekhathi nangephandle ungahle uthi kodwa mshumayeli Ngingumuntu lophuyile nje. uNkulunkulu akangidzingi imbamba. Oh yebo uyakudzinga. Kunenzawo lencane enhlitweni yaNkulunkulu. Isho liculo futhi akukho ngetulu kweliculo. Kusengilo liciniso ukuthi akekho lomnye longathatha leyo ndzawo ngaphandle kwakho. uNkulunkulu ukhuluma nawe nguwe kuphela longagcwalisa leyo ndzawana enhlitweni yaNkulunkulu. Ukulindzele ufuna ukucoca ngako nawe ufuna kuba nemhlangano lomkhulu nawe wotani futhi nicocisane ndzawonye ngaphambi kokuthi nihlangane nalokwahlulela ngoba kutoba kube kakhulu ngaleso sikhathi futhi ungeke ukucoce ngaleso sikhathi sekwebhudeke kakhulu ngaleso sikhathi wena uthi kodwa ngesilahlwa nje angikhathali ukuthi uyini ngisithakwa ngingowesifazane lwenensimilo lesini ngende umshumayeli longakalungi ngiphile ngekungethembeki etifungweni tami temshado noma ngende tinto letinesimilo lesibi nginathile ngabhema ngagembula ngeba ngicambe emanga angikhathali ukuthi wenteni uNkulunkulu wakubita wathi wotani asixoxisane ndzawonye tono takho tingahle tibe njengengadi lebovu kuyoba mhlophe njengelichwa uma nje ungeta asicoce ngako kancanyana siyakudzinga esikhathini lesithe lesendlulile kwakukhona edolobheni yebo ke kungcono kungalisho ligama kodwa kwakukhona sihlupheki lesitsala bekabukeka kwangathi ngumalala ephayiphini lomtsala esitaladini lowashayiswa imoto Oh emathambo akhe bekephukile nemikhono yakhe yephukile nebuso bakhe bonke bufihlitekile nengathi igeleta futhi washayiswa waculeka ngako tikhulu tabita iambulance futhi tamphuthumisa esibhedlela lesitsite lesikhulu nensimbi lebika simo lesiphuthumako yakhala nabodokotela bathi ngilokuphuthumako ufanele ugijimele eholeni masinyane futhi ngesikhathi bodokotela bahlangana ndzawonye babuka alele lapho alele etafuleni ingathi ikheleta emehlweni akhe imbumulo umlomo netindlebe lendoda lenzala yabonakala iculekile bamnyakatisa base bayambuka kancanyana base bathi oh he imilende yakhe yephukile imikhono yakhe yephukile imbambo takhe tephukile bathi asibe nemhlangano lomkhudlwanyana sikhulume ngaloku ngesikhathi salomhlangano lomkhulu lendoda lenzala iyafika nabodokotela babamba umhlangano wabo lomkhulu bathi akasilutho kuphela ungumhambuma akasifanele isikhathi sethu sekudlala naye futhi ngesikhathi sebabuya bathi mgoqothe nje lo mfo lomdala waguquka wase uthi ngifanelwe linandi lelithide wathi uNkulunkulu wangithanda kakhulu waze wanikela ngendodana yakhe letelwe yodwa kude ngibe nokuphila lokuphakathi futhi impela ngifanele imizuzu lembalwa yesikhathi senu ngishumayele livangeli etitaladini nakuyo yonke inzawo iminyaka lengamashumi lasihlanu wathi ngifanele ngalokwenele ukuthi nine nilungise imilende yami futhi niyibuyisele nzawonye noma lokuthide wathi uNkulunkulu wangithamba futhi wangipha indodana yakhe futhi ngifanelwe linani lelithide impela unemphefumulo lobita imihlaba letingulungwane letilishumi kucoce naye kusihlwa mngani emavi lambalwa nje atosho lokukhulu kakhulu asikhothamise tinhloko tethu umzuzwana nje manje ngingathanda ukuthi ngamunye wenu ucabange enhlitweni yakho ngabe kukhona yini linani lelingifanele impela likufanele uNkulunkulu uyakuthanda buka ukuthi ukunikene yebo ke ngathi kanjani ukuthi utokwemukele ubona kanye nje lomcabango wakho uconza ukuthi uneliphutha ngemaqiniso ukuthi Kristu usebentana nawe wathi akekho umuntu longetakimi uma babe wami angamdonsi kucala Loko kuyakhombisa ukuthi uNkulunkulu usedute nawe ngqo akudonsa ufuna kubamba umhlangano lomkhudlwanyana nawe lapho esitulweni sakho noma nime nitulete esikhaleni setitulo elubonzeni noma ngephandle ningcike sakhiweni noma ngephandle eTimotweni 10 umoya loyingcwele oh ngiyathi kubonakala kulula ngikuvile lokho phambilini wena kodwa kuliciniso ufuna kubamba umhlangano lomkhudlwanyana nawe manje futhi nje akucoce nawe mhlawumbe labanye benu bayagula futhi nifuna uNkulunkulu aniphilise futhi bewungathi oh uNkulunkulu yini indzaba ngami uNkulunkulu ufuna ukucoca ngako nawe manje hlola inhlitiyo yakho ukubona ukuthi yini lengalungi sisakhothamise tinhloko tethu angathi ukuthi bangakhi lengingabona awuthi ukuthi ubone uNkulunkulu uyabona uma usemotweni yakho ngephandle noma kulesakhiwo ungakhona nje ngekuthula Tinhloko tentikhotseme manje nemehlo enu avaliwe ningathi phakamisa nje tandla tenu bese nithi uNkulunkulu ngithanda ukucoca ngako nawe kusihlwa uNkulunkulu akubusise oh ngitothanda oh ngephandle nzawo tonke noma ngabe ukuphi ngitothanda nje ukukucoca Nkosi uNkulunkulu akubusise letinyele tingemashumi lamabili noma emashumi lamathathu tandla letiphakeme kulesakhiwo angiboni angikhoni kubona ebumnyameni ngephandle noma etimotweni kodwa uNkulunkulu unathi nonke ungathanda ukucoca ngako yebo ke ase sibite umhlangano lomkhulu khona manje ngoba Jesu wathi uma kukhona lababili noma labathathu lababuthene ngeligama lami ngitawuba semkhatsini wabo futhi naba cishe labangamashumi lamathathu ngekhatsi ngitoba semkhatsini wabo futhi sikucoca nje ayikho indzawo lenele yekubitele altar Kwenyukele altar kodwa noma ngikuphi lapho uNkulunkulu akhulume khona nawe ngilapho ukhuluma nawe ngilapho la afuna ukukhuluma nawe khona etonweni takho noma ekungakholwini kwakho lokusono sinye kuphela sono lokho kungakholwa uchamba emanga webe unathe ngoba awukholwa kube bewulikholwa bewungeke ukwente lokho Ngakho sinye kuphela sono futhi leso kungakholwa mhlawumbe usonza ebandleni lelingakholwa libhayibheli leligcwele loko kusasolo kusono lo longakholwa sewuvele ulahliwe kwasho inkosi yethu asikucoce naye manje asikhothamise sigcine tinhloko tethu tikhotheme futhi ukhuleke khona lapho ukhona uthi Nkosi ngende kuthi nekuthi kodwa wakethembisa utokusho njengoba enda kuMosi ngiyasikhumbula sethembiso sami futhi ngidokwehla ukuthi ngikukhulule. Uma kukugula, thani inkosi mhlawumbe ngentela kuliphutha. Uma noma kuphi, oh yebo, ngikhumbula into letsite lengiyendile inkosi. Ngitohamba ngikulungise lokho. Asikucoce naye khona ke ngemivimba yakhe. Niphilisiwe manje babe losezulwini njengoba imilende iyankenketa netinyawo tibuhlungu imitimba igcwaliswe ngalo makhata umoya lobanzako futhi ngikhulume kathi kodwa ngiyacabanga Nkosi ngalobo buhlungu benhlitiyo nale Jordani lebanzako kuthi ayiwele ngalolunye lwaletinsuku leti. Uma sesifika ekupheleni kweluhambo lwempilo, khona-ke kuyoba sikhathi lesibi kakhulu. Ngicabanga ngebantu labagulako, labo mhlawumbe labeme lapho banengathathu yenhlitiyo nesifuba sengathi, naletinye tinhlupheko letiningi, mhlawumbe umdlavuza futhi, oh bayagula futhi bayadzinga, uthi bahleti balalele kodwa banemhlangano lomkhudlwanyana nawe manje ungahle kube khona labo labangakaze bakwemukele futhi bonile futhi bendele okungakalungi futhi abakalikholwa livangeli futhi noma mhlawumbe baye esontweni futhi benda kuvuma embi kwabantu bonke kodwa basengakatalwa ngumoya ngenxa yokuthi bacabanga ukuthi yebo ke kwakuligama lekuhlanya laKristu. Nkulunkulu, ngikulekela kuthi utokukhuluma kubo, ukhulume enhlitweni tabo, noma yini labayithingako. Baphakamise tandla tabo, futhi washo evini lakho luchobo kuthi, akekho umuntu longetha kimi, uma babe wami, angamjonsi kucala. Futhi-ke, wena futhi wathi, konke lokho babela ngiphe kona, kutawuta kimi, futhi ngiyomvusa ngetinsuku tekugcina. Wakwethembisa Nkosi. Johane Longcwele 5:24, wathi loyo lovala ivi lami, futhi akholwe ngilongithumile, unekuphila lokuphakathi, futhi akasayi ekwahlulelweni, kodwa wendlulile ekufeni wangena ekuphileni. Lokho tethembiso takho Nkosi. Kubhaliwe embhalweni kuthi, inyatwa ngenxeti phambeko tethu, yahubulwa ngebubi bethu, sijeziswa sekuthula kwethu, sasisethikwayo, nangemivimba yayo siphilisiwe thine. Nkosi, khumbula tethembiso takho kusihlwa, sisabambe lo mhlangano lomkhudlwanyana. Kwangathi emandla amoya longcwele lavusa Jesu ethuneni, kwangathi ungehlela kuwo wonke umuntu lolambile nalomile kusihlwa. Futhi kwangathi lokukhuluma lokuncane kungenela Nkosi. Kubavusa baye empilweni lensha. Nika timbumbuthe kubona kokubili kwenyama nekwakamoya. Unikete kuphila kulolu sizi. Lobuthakathaka imitimba lechachathelako. Oh moya lwengcwele. Nika kuthula nendududo emiphefumulweni lekhathathekile nekuthethelelwa kwesono kulabo labaphumile endleleni. Siphe kona babe neligama lakho litodunyiswa ngako ngoba manje singabaletha kuwe. Futhi bacelile, futhi manje sibanikela kuwe njengemihlomelo yale nkonzo neyalo mlayeto. Sibanikela kuwe egameni laJesu Kristu indodana yakho. Sisakhotha mzethu inhloko tethu manje. Kucabangisise, khuluma naye kancanyana nje. Ngekhathi nangephandle Nkosi ngonile ngentela okungakalungi futhi ngifanelwe linani lelitsite ngibita kakhulu ngangoba wazi wathumela Jesu futhi wafa kude ngisinziswe futhi ngingahle ngiphiliswe nekuthi ngidoba ne impilo lenhle futhi wathi ebhadelini lakho ngingathanza ngethulu kwato tonke tintfo kuthi niphumelele empilweni nginelilungelo kuko babe futhi ngifuna ukukucoca nawe njengamanje ngekhathi nangephandle futhi umcele ukuthi akwendelele phindo leti futhi nginesiqiniseko ukuthi utokwenda ulapha manje ukuthi akusinzise nekuthi akusinzise etoneni takho nekususa bonke bubi bakho
Blot out all your transgressions and heal all your sicknesses and diseases and make you well. Just let him do it.
Nekwesula tonke tiphambeko takho, nekuphilisa konke kugula kwakho, netifo, futhi akusinzise, vele umvumele akwende. Sisakhotha mzethu inhloko tethu, futhi silindzele yena ukuthi agcwalise sonke sethembiso, niseme esihlahlende sivuthako manje. Ngitothanza ukuthi libandla, nine lenigcine tinhloko tenu tikhotheme.
And let's sing a hymn. You know, in the scriptures they sang a hymn and the Spirit of God.
Ngekhatsi nangephandle futhi asihlabele liculo. Niyathi emibhalweni bahlabela liculo na moya waNkulunkulu wehlela ethi kwebantu. Asithi ngiyathi nali linye lesilatiko sonke. Ngiyamthanda ngiyamthanda ngoba wangithanda kuqala. Sicinisekile ukuthi niyalathi lelo culo. Asilihlabele ngekuthula kanye kanye manje. Mhlawumbe singenda ngaphandle kwemculo thathe. Loko kwekuphiliswa noma sono insindiso yami.
Just think of his goodness.
Cabangani nje ngebuhle bakhe. Ngalo bumnanzi lobu lobukutungeletile futhi uqhubeke nekuhlabela uyakholwa ukuthi bukhona bakhe bonawe uma ukwenda phakamisa isandla sakho futhi uthi kusukela kusihlwa kuqhubeke ngitinikela mina kabusha manje ngemukela kuphiliswa kwami ngemukela kunxusa kwami kwensinziso ngekhathi nangephandle ngiyakholwa ukuthi Kristu indodana yaNkulunkulu manje utonakekela konke lenguthi ngako ningatiphakamisa isandla tenu sisahlabela ngekuthula futhi netinhloko tethu tikhotheme sonke sidzingo lenginaso ngikholwa ukuthi utosinikeza sona ngesikhathi lomhlangano lomkhulu sacubeka ngephandle emotweni uma ugula ukubathekile sukuma uma uyimbumbuthe jikisa inhloko yakho ibheke ngasezulwini bese ubuka kukhanya uma usihulu endlebeni yinye faka umuno wakho kule kahle oh lobo bumnanzi lobo busisiwe kwenyukela edute nesihlahla manje sive imiphumela yemlilo esihlahleni umoya lwengcwele ufuthumalisa imphefumulo yethu ekukholweni. Uma kukhona sono empilweni yakho sivume njengesono tshela uNkulunkulu ukuthi uyatisola ngaso utokuthatha khona manje niyabuva bukhona bakhe besihlahla nisaguqe lapho ngekukholwa ebukhoneni bakhe na